Sally Jeffo, Tali in the building.
Nikikap ni my bad news. Wanajua mi ni bad news. Nikikap ni my bad news. Wanajua mi ni bad news. Bad news. Bad news. Wanajua mi ni bad news. Bad news. Bad news. Wanajua mini bad news. Okay, sombrero kwa kichwa iko. Ukiniona toka kijiko. Kani vita leta vita siogopangi vitisho. Okay. Wanakamileta imisiko. Okay. Wananiogopa kama kifo. Okay. Nisha waweka kwa mfuko. Usilete mchezo kwa cash. Swale Jeffo leta jasho kwa bad. Hip hop ndo shule so wananitanga. Rapper wa class. I'm able kuja na Ken. Sitoki out of your brain. Ni kama niko insane. Cut kama Cobain. Out of market utadhani how ni line ya Zane. Hustle hard no game. Tuna fly bila plane. Juu tu kwa juu, juu juu juu. Leta ufale ni tu tu tu. Silently ni piu piu piu. Kama upepo shu shu shu. Mindyo player hao wengine ni ma ball boys. Ma Toyota, Kitale mindyo Rolls Royce. Kama ni food, mimi ndio fast. Hizi ma deals, numbers ni last. Kama kwa Bible, memory verse. Nasonga mbele, sezi reverse. Hey. Niki camp ni ma bad news. Wanajua mini bad news. Niki camp ni ma bad news. Wanajua mini bad news. Bad news. Bad news. Wanajua mini bad news. Bad news. Bad news. Wanajua mini bad news.
Ita Sally Jeffo nikikam nina kostrati. Kutada ni mejam nikikam true. Wanakimi ya kasanamu wanabuaya. Na wamada kisadamu. After this nukutuma masalamu. Tupate kwa mesa babu tulianza kwa salamu. Kitu tulifanya shule ilikuwa nikukram tukikam true. Situ likam na maplan am. God willing tukwe all over. Ulinilenga. Don't bother. Check man ina grow all older. Kama judge niko so sober. Kanina mbaba domina day one. Shule tulifail. Life lazima tupas nikusonga mbele. Na kusahau the past. Kitu tumeacha nyuma. Ah ni madas.
Hey. Niki camp ni ma bad news. Bad news. Wanajua mini bad news. Niki camp ni ma bad news. Bad news. Wanajua mini bad news. Bad news. Bad news. Wanajua mini bad news. Bad news. Bad news. Wanajua mini bad news.
Cut.